najimsafi.com.
Kifani mwezi umeingia Islamu tufungeni Mola ametushushia kutufikia mwezi huu tunafurahia Mola tujaze imani ututimishie yaliyo mema uliotuandalia mwezi mtukufu Ramadhani sharul imani shushiwa tusafishe zetu njia yalo mabaya tuache Qur'ani tuishike daraja tema tulivuke tuba maghfira kujitoa na kundi la moto Allah tujalie mwisho mwema mwezi mtukufu Ramadhani sharul imani
Oh.